Yuko Uganda chewa saike nitapika mziki Afrika
Sin
Mazaria property
kwa jina ya Mungu niko naomba nikuje tuombe tuombe Mungu kwa vitu vizuri yametupa tumalize tuombe hey. Afrika yetu tujonge la mani sisi ni yote tuyembe Afrika
Euma Euma Euma
Balo Afrika Natoka Uganda le wangeli beta Dini yota ndikula platine matene vyo na vileyo Mtipasi ne makibi jaki furutu vyo na delizio Evi janjalo, evi himba vyo na vileyo Kuraundi choka Afrika Beta, nasa mnafi Dave vya nevilu njivambi Beta, beta, beta Dava pige tufu mama
Can we put
Africa?
Euma, Euma,
Ball of Africa.
Euma, Euma,
Euma, my Uganda.
Euma, Euma, Euma,
City Uganda.
Euma, Euma,
Twend Africa.
Euma, Euma,
Ludi kwa Uganda.
Euma.
Gotta love where you're from. Zella police, look it.